baby, upate njia. Nikushike wapi baby, kero tabasamu. Nikushike wapi baby, sema siogope. Nikushike wapi baby, sema nitashika.
Sema wapi nikushike babe girl say. Sema wapi ni kuguse babe girl say. Sema wapi ni kushike babe girl siogope. Sema wapi ni kushike nilione tabasamu. Nataka ni kushike babe girl acha kuketi. Simama ni kushike. Kama ni kiuno sema babe ni kushike. Kama ni mabega moyo wangu ufurahi.
Ni kushike wapi baby, upate njia. Ni kushike wapi baby, kero tabasamu. Nikushike wapi baby, sema siogope. Nikushike wapi baby, sema nitashika.
Kama mwili wako sema girl nikushike. Wewe ni waridi na moyo nimekupanda. Mahaba nyonyozie kila time unawiri. Tena mpalilie kwa maneno tu matamu. Story za sikendo kila time weka kando. Kama nikushike na moyo pate raha. Nataka nikushike tu wawache wakichizi. Kama wanabifu ni walete na mawembe.
Nikushike wapi baby, upate njia. Nikushike wapi baby, kero tabasamu. Nikushike wapi baby, sema siogope. Nikushike wapi baby, sema nitashika.
Tunda gani nilichume, liwe mfano wako. Ama lada gani, shindo karimu wako. Nipende kila mara bali siyo kimsimu. Na mimi nikupende na milele nikubebe. Napendo unavyokata na kunipa taratibu. Mimi ni mgonjwa daktari na nitibu. Ninapo kutazama wanicheki kiaibu. Sema wapi nikushike ufurahi baby girl.
Nikushike wapi baby, upate njia. Nikushike wapi baby, kero tabasamu. Nikushike wapi baby, sema siogope. Nikushike wapi baby, sema nitashika.
Bam 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 baby girl. Bam bam nikushike baby girl. Kata sa bam bam nikushike bam bam. Kata bam bam paka chini bam bam. Kama una dem mambia katem bam. Akatem bam bam na kupe toratibu. Kata akipenda anachora sa bam bam. Bam bam kila dem akatem bam.
Nikushike wapi baby, upate njia. Nikushike wapi baby, kero tabasamu. Nikushike wapi baby, sema siogope. Nikushike wapi baby, sema nitashika.